Yeah, UJ, I got my boy Paulizo. Big up the beautiful ladies. Yo, Richie G on the beat. Sinajua kila dem huwa meiva kivyake.
The alien T.
Kila moja meiva kivyake. Oh, ameiva kivyake. I say kila moja meiva kivyake. Yeah, ameiva kivyake.
Kila moja meiva kivyake. Mbele yake nyuma yake sizi mind ipate. Kupate katikati ya mashore kadati. Oh yeah, I love the size of booty. Kuna brown skin wanapenda dunga mini. No lipstick na mebeba huko chini. Kijigu jiga oh bila maringo. Una daimi gingo we karibu na fimbo. Wale slim shot wanapenda one shot. Not the that let's talk niku dance to the top. Na kwa Facebook man wanapenda kuni boss. Sizi mind of course miku wa on top. Wamefanya machali wengi kupagawa macho 24/7 kijaba walet nairu kwa still bad. Tubuna waza njeria masilwe you pewter part.
Kila moja meiva kivyake. Oh, ameiva kivyake. I say kila moja meiva kivyake. Yeah, ameiva kivyake.
Yeah,
ameiva kivyake.
Right,
ameiva kivyake.
What a low,
right,
what a low.
Yo, what a low,
ameiva kivyake. Afrika, kazi go land this low. Skiza kwa makini fota zangu flow. Vile mademo mejaza iflow. Kianza kudabo jatu tabaki mepose. Wameiva kula na macho wuta shiba skiza. Kaukonaye wetu liza alisha. Ukijipanga kumvisha. Oh, na usiwai choma picha. Koza mademo hata kani wasupa wafiti kwa game. Hawapende kujichupa ki toa toa na sound ya club. Na wuna toeng toeng na dai tuma snap. Mami yoni 6.30. Kuna vile tunaweza after party. Sibizi mind kuwa wako wa 30. Kuz kuna vile na kafil dani ya short.
Kila moja meiva kivyake. Oh, ameiva kivyake. I say kila moja meiva kivyake. Yeah, ameiva kivyake.
Yeah,
ameiva kivyake.
Right,
ameiva kivyake.
What a low,
right,
what a low.
Yo, what a low,
ameiva kivyake.
Baby girl, wine a bit. Me love you Babylon wine pan yet. Girl, figure hot that number 8. You a get in my nose and stimulate. Me, you a light like a cigarette. Make me want it straight, me not procrastinate. Toast feed the girl, them celebrate. And pump champagne, we appreciate. Club girls, who a wine and booty shake. From the time, my shaka Zulu, them a wine and break. Some mash up on the walls, some bring it for me face. Now forget what I want and call you do me this. Tis an I'm impressed.